at you, mamacita. Yes, He's harakati na mfukone tuna ela Atuna magali la soma fulina Na mwendo wake kujidai Toto la kima saili na wakata kwenye giza tie-fi Mtoto kiume sikatai Wala inabeba jumlo bachelo bye-bye I never swim yuma kama nadondosha Na siwa zim vipi hofa kini choka Ni mwange billion, ama tillion Ni mama sita na sija moka don Na mwana senorita wengine siwa on
Mwenye macho miraone
Ana mambo mengi keka kambi na mi Yuko bampa chubampa mbibamba na mi Mayoi siski nasikia bibi ya msani ya naitaka Anipenda pia Lumana kinigia mine shulikia Ananitaka dia, ananijali pia
Napeto nae kama narupia
Vile mlembo mingitupia, amisitupia Bunga la shepu mwawawa hitsi gubia 22 kwa migubi na wewe 22 Gali sote mwewe tu Jingle only you need you Basi kanta tuone Kama mambo yapo basi wacha tuone Ey
Macho miraone Wanayamu kwa kupole Mama sita
Kuruga kuruga mwana mweza kuselewi
Sinorita
Waka uliko niteka mwana mimi sitamui
Kistar up, surely let me know Nakaza kushebu matwende geto wate yo Kama nina tab, kumi kasoro Ugo kwa club, mziki ndoboro Nairobi, Kigali, waone UG, Somali, waone Zambia, Malawi, waone Stuko juu, mama sita, waone